Guacha,
guacha,
guacha. Anthu imani kwele, anyamara mabulugu akwezele, muru mamoho bwasende, asikana hijabu afunde, azimai mabanja asamale, azibambu akhulupirike, ndikuti kwacha, mizikiti ijebe, Qur'ani fumbi isasidwe, mashehe bakhosa agwilane, othawisa zaka athawise, anthu udya athilane, osauka adyerere, nawana amasiye mpumulo aupeze, ndati kwacha, akhristu maganyo abhukidwe, mbava mitima zigalamuke, manika achitike, amuwa maluza awatikite, tyamba isasuridwe, twahara isungidwe, mamadrasa paliponse achitike, madawa anthu adzadze, azimayi oyenda yenda maluza awachape, mafonti zithu zitolaula tidilitidwe, ndati kwacha. Timikanji rothimbirira ndi utsi wa kitchen tomwe chivalire ndi payidi tichapidwe. Amwenya azuzike, avekere bwana, ndasala koma ndibe zakudya zofutira kwacha malova akasake, kwacha ena tiwatami, zoona komba alipo koma kwapeza milomo ili mbu, kankhope kaisoni kalipotelopo. Zuwa kutuka mpakulowa tasubihi ili manja. Musewa akamayenda kuchita kuveka patali subhanallah, subhanallah, subhanallah. Akuti akwela kwacha akufuna tuwatami. Mitima yao imaopa mwezi. Ndichifukwa chake akupanga zimenezi. Mushabana anali adama, komu Ramadhani ndiozisunga. Mudhulhijja anali akatapira, komu Ramadhani ngabwino. Murajabu anali kamberembere, komu Ramadhani ndachilungamo. Mushawara anali odana ndi swala, komu Ramadhani ndamuswali hina. Mudhurikada anali amiseje, komu Ramadhani amagwila pakama. Umuharamu anali aumbombo, komu Ramadhani ndiopereka. Musafari anali afidi, komu Ramadhani samaliwongo. Murabi ulawali amavala dinda dinda, komu Ramadhani mpaka balada. Ndi musadabu aukangalika ndi ibada, chifukwa kunjaku ndi kwacha.